Get free music on mdundo.com.
Wasema mimi maskini, sina mali. Ndege wangani, we unanijali. Nami nina hakika, unanishika mkono.
She